ckmusicpromos.com.
Gato afika watila tuwa isa ma boys. Jack Sparrow boy, mwana wa kuchamboli solo isa bana. Ila kuroni fuweo. Landa na Jackie before talasheta. Bossman mtachar. Mwana sot, badia ni poposho vike mwana sot. Popo na afika mbona mwa sot. Mia pote niwe vika po 7. Skile sale we ni kacho 11. Inji pere shaka mwite maki 11. Popara mabanga andano kubwela. Andomba nshkwete mbona mwe shkwela. Nalibia alikia panomba kusombola. Kyozo fona chitati yonda dohola. Nabiliva muli yaso notifia ukongola. Poposhe mami vipoposhe. Poposhe mami vipoposhe. Poposhe mami vipopoke. Ile fwa ekana sweat sana. Poposhe mami vipoposhe. Poposhe mami vipoposhe. Poposhe mami vipopoke. Ile fwa ekana sweat sana.
Era Bosque.
Boss Ed Majud, the big boss Morris, Jack 5, wana wana B, ila Jack Spark Boy, wana wa kuchambuli, goods never end, ila nana, bossi wa Vaish, kunoni fuevu, bossi leti vana taonga, ila chariku,
exclusive from CKMusicPromos.com.